Ramlichi, nilisha kuchagua. Moyo wangu nilikupatia, ulinifanya fala nikajisumbua. Simu zangu zote ukanikatia, nikasema ya yote ni maisha. Nikajikaza siku moja yatapita. Hatimaye ile siku ikafika, kweli yakanishinda na njia nikakupisha. Nikasema haya yote ni maisha, nikajikaza siku moja yatapita. Hatimaye ile siku ikafika, kweli yakanishinda na njia nikakupisha. Ulisema mimi nimpende mwingine, unipendi na utaki unione. Nisikutafute umempata mwingine. Shafika, ukupenda nilishaacha. Unateseka si shangai, ulishasema sikufai. Ulishasema bye bye, nishampata wangu niache nifurahi. Unateseka si shangai, ulishasema sikufai. Ulishasema bye bye, nishampata wangu niache nifurahi. Jua muda na wakati umeenda, moyo wangu ulishaacha kukupenda. Nilikukataza palo lipotaka kwenda, aya nikakubali na mimi sasa nishapendwa. Kurudiana nawe haiwezekani, ushachelewa ninawa kwangu nyumbani. Mimi nina mwenyewe, ebu niache jamani. Penzi letu la Kihindi kajoli na shalukani. Penzi movie ilishaisha. Shafika, ukupenda nilishaacha. Jua muda na wakati umeenda, moyo wangu ulishaacha kukupenda. Nilikukataza palo lipotaka kwenda, aya nikakubali na mimi sasa nishapendwa. Oh na 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 na, oh la 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 la, oh, oh, oh. Ramlichi Stars Music.